bulijjo sategedde nga bulijjo ani eyabikudde omusana ensefu nyomukisa ebitonde byewuba atuwa omukka gwe tussa talekayo lubeerera wakedde nga bulijjo sategedde nga bulijjo ani eyabikudde omusana ensefu nyomukisa ebitonde byewuba atuwa omukka gwe tussa talekayo lubeerera tendereza oyo mukama ankoledde ebikulu nampana kadde akalala tukkiriza omulimu gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe tendereza oyo mukama ankoledde ebikulu nampana kadde akalala tukkiriza omulimu gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe. Agabirira buli omu omukono gwe tegulikowa bw'ogenda kwebakera oba ng'alindami ani akuuma mukamunda oyo mukama yamanyi bwe biri b'enkya agabirira buli omu omukono gwe tegulikowa tendereza oyo mukama ankoledde ebikulu nampana kadde akalala tukkiriza omulimu gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe tendereza oyo mukama ankoledde ebikulu nampana kadde akalala tukkiriza omulimu gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe z'okubeera omulamu siirwa birungi byenkola kisa kya yesu omwagalwa yataddewo omukisa gwe kasi.